This song was created using the N-Track Studio app.
What the song?
Oh. It's so classic.
Track on repeat.
Uzuri wako mashallah napenda. Tabia zako mashallah napenda. Mwenendo wako mashallah napenda. Oh, oh.
Purchase your tracks today.
Sisi na nani mie mwanawe. Vime na nani mie mwanawe. Icheki na nani mie mwanawe. Oh, sina mwingine wa kufata. Sina mwingine.
Purchase your tracks today.
More than sounds.